Umugaragu we Elisa byaramutangaje abonye ingabo nyinshi zizungurutse umuhana. Kandi ntiyari azi ukuntu bashobora gukira mu maboko y'abo banzi babo. Ariko igisubizo cy'umuntu w'Imana Elisa cyari kivuga gute? Ati abari mu ruhande rwacu nibo benshi kuri bariya uhabibona ari bo banzi bacu. Hari igihe uza utekereza yuko umwanzi wawe afite imbaraga nyinshi cyane, ariko wibuke yuko uri kumwe n'Imana uba ufite imbaraga nyinshi cyane zirenze iz'uwo mwanzi wawe. Turebe ishusho ya kane. Umwami w'Ishamu n'ingabo ziwe bagiye gufata umuhanuzi w'Imana Elisha. Ariko Elisa asenga Imana ngo ibahumishe bose, maze bose Imana ibahindura impumyi. Uko umuhanuzi Elisa arabasanga arababwira ati se iyi sinzira kandi uyu si umuhana? Nuko rero nimunkurikire maze mbajyane kuri uwo muntu muhaye mushaka. Nuko umuhanuzi w'Imana Elisa abaje imbere maze baramukurikira arabajyana ku mwami w'i Samariya uwo wari umwanzi wabo. Nuko Elisa asaba yuko kugira ngo Imana kandi yongere ibahumure maze babone. Nuko amaso yabo ahumutse basanga bari mu muhana w'umwanzi wabo. Umwami w'Isirayeli abaza Elisa ati nike aba bantu? Elisa arahakana aravuga ati oya, ntiwashobora kwica abantu bamaze gufata iminyago. Nuko bashakira ibyo barya ubahereze n'amazi banywe maze ubareke basubira iwabo batahe. Umwami w'Isirayeli akora gutyo. Uhereye uwo munsi umwami w'Isiriya ntiyongeye kandi kurwana n'ubwoko bw'Isirayeli.